Unit 5. At the craft shop.
Kwenye duka la sanaa.
Dialogue 1. Alison and her friend Ruth go into a craft shop. Alison wants to buy some fabric to make herself a dress and possibly buy a few gifts.
Mama Fatuma atansaidia kushona gauni.
Ana cherehani?
Ndiyo, anayo.
Unapenda kitambaa hiki?
Napenda nakshi yake, lakini sipendi rangi nyekundu.
Unapenda rangi gani?
Napenda rangi ya kijani na buluu.
Unapenda mavazi haya?
Sana anayapenda. Ila sipendi sana magauni. Sipendi mtindo huu. Mikono ni membamba sana. Tena ni ghali sana.
Bwana Hamisi, hujambo?
Sijambo sana. Za siku nyingi?
Njema. Za nyumbani?
Salama tu. Karibuni.
Kutana na Bi Alison, mgeni wetu.
Karibu bibi. Habari yako?
Njema bwana.
Unatafuta kitambaa cha namna gani bibi? Kanga, kitenge, batiki?
Una batiki?
Tunazo. Zipo karibu na mlango. Hukuziona? Basi nitakuonyesha.
Vizuri. Mimi nakwenda sokoni sasa. Nitarudi baada ya nusu saa.
How does the assistant ask Alison what sort of fabric she's looking for?
Unatafuta kitambaa cha namna gani, bibi?
How would you say, I like green and blue?
Napenda rangi ya kijani na buluu.
How would you say, I don't like this style?
Sipendi mtindo huu.
How would you say, she doesn't like this fabric?
Hapendi kitambaa hiki.
Dialogue 2. Outside the craft shop, Ruth meets John coming in to join Alison. His rucksack is full of market shopping, and he looks very hot. They first exchange greetings. Then...
Pole, bwana.
Nimeshapoa. Alison, yumo dukani bado?
Bado yumo. Haya, nakwenda sokoni sasa.
Soko limejaa watu. Je, utarudi hapa?
Ndiyo, nitarudi baadaye kidogo.
Karibu bwana. Unavipenda vinyago hivi?
Vinanipendeza sana. Hasa kikubwa hiki.
Kinyago kikubwa hiki ni cha kimakonde. Mtindo wa binadamu. Tazama, wapo baba, mama na watoto saba.
Bila shaka ni kizito sana. Sipendi kununua kitu kizito. Labda nitanunua mfinyango mdogo.
Tazama mfinyango huu. Mzee amekaa, anapiga ngoma.
Una pesa? Mimi sina.
Ninazo, lakini kidogo tu. Nimenunua vitambaa vingi.
Mbona umenunua vingi?
Kwa sababu, kwanza nitakushone shati, halafu nitajishonea gauni.
What does Ruth say to John to sympathize with his hot and tired state?
Pole, bwana.
And what does John reply?
Nimeshapoa.
John tells Ruth that the market is full of people. How does he say that?
Soko limejaa watu.
Now, think back to Unit 2 and the word for post office. Check that you know it. How would you say the post office is full of people?
Posta imejaa watu.
The word for house was in that unit too. How would you say the house is full of people?
Nyumba imejaa watu.
Now, try a word from Unit 3. Do you remember the word for room? How would you say the room is full of people?
Chumba kimejaa watu.